Jimsafi.com.
Oh, Savoy, ni unipe mpenzi mwingine. Huyu wa sasa amenishinda. Bana na hisi kama lina bebe mwingine. Napiga simu linaikata.
Mr. Romantic.
Make it.
Oh, 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 inaikata. Oh, 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 inaikata.
Titi for tati kwa sasa. Ukisema unitaki inafatwa. Si umenifunza kuacha. Nalifunga penzi kwa niwe basata. Alivonyacha, alizani. Akinyacha tafata, kurudiana. Kumeata, misiachwe. Ukionoka na kacha, wendo taliada.
Owe Savoy, ni unipe penzi mwingine. Huyu wa sasa, amenishinda. Bana na hisi kama lina bebe nyingine. Napiga simu linaikata.
Oh, 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 inaikata. Oh, 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 inaikata.
Umenisikia, ula nibaki single, nita enjoy. Sagoti, umenisikia, ula niwe mwenyewe, kuliko niwe hoi. Unalipenda toto la mtu, unalipatia kila kitu. Linaondoka hauna kitu, linasepa pia. Asa hivi siwazi kitu, mapenzi yamenifunza kitu. Sidanganywi na mtu, bora niturie.
Alivonyacha, alizani. Akinyacha tamfata, kurudiana. Kumeata, misiachwe. Ukionoka na kacha, wendo taliada.
Oh, Savoy, ni unipe mpenzi mwingine.